said Joe. Eh? Where do you go Nike Cody and KT? Yeah? Ebu to be every na skia mana iba. Ebu iba at KT. Kuskia ina semanin. Kuskia ina semanin.
Hini remix.
Joe. But don't judge.
Children's ambassador.
Dambi na bo.
Na bo.
Bo.
Dambi na bo. Hashen KT. Na bo. Na bo. Hashen KT. Dambi na bo. Hashen KT.
Blessed Joe, you go have a cool decade. See ya, Tina Takado. Hush, silence, baro mina flow.
Wapi mungu wewe.
Kama dhambi na bo. Hush, Effie, kabla mimi go. Nataka sote tuki, dhambi na bo.
NKT, especially if you plan in the garden party. Kule West,
kule West.
Check, check, hapa sijulikani. Kula balu wa subuhi sina eni. Utapeli, kanisani. Ni heri, bora mapeni, unfortunately. At first, hell uka kama heaven. Baki na ma NKT.
Dambi na bo, hash NKT. Ina bo, ina bo, hash NKT. Dambi na bo, hash NKT. Ina bo, ina bo, NKT.
Mary Mela na Pamela walienda wapi? Na wasaka kanisani NKT. Hawako malebo hapatikani. Nikisema ina bo, munarusha fimbo. Unagonga shetani kichwani kinyoka. NKT, unagonga shetani kichwani kinyoka. Ah, juu dambi na buwa.
Dambi na bo, kata kula bila chumbi. Masai bila mbuzi, bonoko bila mbuzi. Dambi na bo, wezi hepa bila mungu. Nika kuenda vita ya bunduki na rungu. Dambi na bo, nimesha kushoka. Unapenda dambi, ah, umeniboa. Kupenda dambi, nika kupenda sumu. Itakuweka down kama changa ama njumu.
Tangu mimi fuate Yesu, dambi ya we. It is obviously clear, yeye ndio we. Nilikuwa sioni clear car TV na mchele. Saina ipiga chenga kama Messi ya mapele. Dambi na bo, kama mtoto bila napi. Rasta bila nati, December bila party. Enyewe inabo kama kusikia uchungu. Domana mina ihepa kama doom na wadudu.
Dambi na bo, hash NKT. Inabo, inabo, hash NKT. Dambi na bo, hash NKT. Inabo, inabo, NKT.
Dambi na bo, NKT. OMG, chetani ya kini kujia LOL. I laugh out loud, I got Jesus man. B-A-D, yes mini bad boy. Born again, deliver the bad boy. Ukinyuliza juu ya dambi IDK. Namanisha nini? I don't know.
Relax ni kutel bro, life ni tough now. Ukitaka kona foodi koko plate now. Wenye nguvu na bidhi we jiunge now. Chapa kazi now. Yo,